100.5 frequency modulation.
Imizuzu ebhodini ngoku imihlanu kuphela ikhwitshile intsimbi yesithandathu yure yethu yesibini ke leyo kwinkqubondaba yakho ke sithe sabe kanti sikulungiseleyo nekhethekileyo jonge ncakasana nababhinqi sijonge kwicala lepatriarchy esithi usisinolithipha kwibhunga labantu abatsha suvuma nina suvuma mbokodwa ngawe suvuma ngobuqu bakho ekuhlaleni bechaza ipatriarchy ke ngoko kuhlala ekuhlaleni emakhaya ngoyindlela esithi bekanti ivela ngayo kwakunye naye ke phaya umama ufanda esithi yena vula umlomo ndongumama thetha suviyeke inkhungu ukuhlale ngaphakathi kwayinto erongo xa ibonakala thetha ngoba lilungelo lakho eli futhi khaya kwelo cala lithini ilungelo lomntu ongumama ekuhlaleni ngokubhekiselele kwisinxibo inoba lithini nje ilungelo lomntu ongumini elinini
uba ndikuva kakuhle msasazi uthi lithini ilungelo lomntu ongumama ngokubhekiselele
kwisinxibo ndifuna ukuqonda uba mhlawumbi ilungelo lithini lihamba liphele phi ilungelo lomntu ngokubhekiselele phaa kwisinxibo sakhe nanjengoko ke kubonakala bekuhlaleni umbandela wokunxiba indlela abanxiba ngayo ke amantombazana asakhulayo kwakunye noomama zezinye zezinto ezithi zibe kanti zivusa okanye ziphembelela ipatriarchy ezama uba ibe kanti kulwisana nayo
enkosi msasazi ndiyavumelana nosisebethetha ukuthi noko ezinye zezinto ezilindele uba zezinto ngoomama zinako nje ukusenxa ii-expectations ze-society okanye ke i-community andikho ndisinxibo somntu ongusisi xa inxibe ebhlukwe emfutshane okanye i-jean kuku-invaitha ukudlwengulwa oko kuba ke siyabona abantwana bedlungula besemanapkini bengakhange babe kanti babenxibe ejini bajikeleza ezithuleni so ayinanto kwenza nesinxibo futhi msasazi kuneendawo khe zindothuka apha emdantsane yayingoobhuti abathengisa iveji babhalile ke phaa kwesisteni sabo kula maplanga babhali uba no short jeans into enjenjalo noba ke mhlawumbi andingeyibeki ngendlela eyayibhalwe ngayo phaa ndazi uba noko ndiyatyeka make ndibabuze uba sonithinyani mthengiseli ke ngoku umntu onxibe idlugu emfutshane bathi mna hayi ndiyibuze isizathu bathetha ngentlonipho hayi ndagqisakazi kodwa ke msasazi ekugqibeleni okulindelekileyo kumama kumele uba kokulindelekileyo nakutata ke amalungelo ngokomgaqosiseko acacile mahle athetha kumntu ongutata nomntu ongumama awathi utata uyawunxiba ibhlukhwe umama akazuyinxiba i-public protector i-South African Human Rights Commission i-Commission for Gender Equality phaa konyaka ka-2009 zaye zaqaphela ukuthi inintsi into yokuthwalwa kwabantwana abangamantombazana abancinci ngakumbi nangakumbi kweza area zomaor tambo nakuma-alfrenzo if ubunokujonga kwidolophu ngoomafestaf abo omalusikisiki port st johns libode neengceleni zaphathisana ke zeofisi zenza amangenelo zimema bonke abantu abachaphazelekayo bafana neegumkani iinkosi amasebe ke karhulumente afana no-social development amapolisa nabantu ke abanenjongo enye nathi apho ke kwaphicotha imicimbini mizi kwakukho apho ke nomama uzole kachapha kwaphicotha imicimbini mizi kusetyenzwa ezibeni bakuliwe loo mkhwa wabantu abavela bathwala abantwana kuba behlelelekile abanye baphuphe ezicawulini umntu aphuphe elitshate nomntanana 14 years ayoxelela uphathi okanye umfundisi loo mangenelo waba yimpumelelo kakhulu so zezinye zezinto esizenzayo ezoqinisekisa ukuthi emzantsi afrika amantombazana namakhwenkwe akuphathwa ngokulinga naye naxa nto kebe ndikhe ndayithetha msasazi yeresearch nakubenika i-research xa siyenza ingxelo siye siyifake mhlawumbi kwipalamente ezichaphazelekayo mhlawumbi ipalamente liyasephondweni yeyo mama ufanda kungenjalo kwipalamente lisekapa sikhe sano phicotha ukungabikho kwamanzi uba kubachaphazela njani abantu abangootata noomama kulaa mhlaba wase-eludile exhorha kwiilali ezifana noogusi madwalini kulo gqwetha njalo njalo ukuzana neno kobumvana apho ke saye safumana ukuthi abantu abangomama basokola kakhulu xa amanzi ngeke balindele ukuba bapheke bahlamba abantwana balindele bahlambe impahla behlana lombahla ke yomihohoma besiye emfuleni esezantsi bayihlambe impahla bayoneke bayilinde yome kujikilanga kube khona abagodukayo logama ke thina abantu abangutata sihleli pha phezulu sisidla imbadi noma kumama uyangichaza okanye kumhlazi ecaleni kubuhlandi. So iingxelo ezinjalo ke siye sizifake epalamente siyitsho sithi bayahlupheka abantu ngokwesini, umzekelo abantu abangomama xa ngekho manzi. Sicebisa ukuthi lo mcimbi ube ngumcimbi nikwingqwalasela uhoyo kwamsinyana ukwenzela uba noko ubomi babantu abangoomama bungenziwa nzima ngakumbi nangakumbi kungabikho kwenkonzo ebaluleke ngolu hlobo, inkonzo yamanzi. Mandine apha mhlobam.
Mhlawumbi Butikhaya, ukubalula nje ezimbala kwezi stakeholders uthe wabe kanti uyazibala enisebenzisana nazo ngaphandleni lena ke ubugqiba usenzela ngayo umzekelo ngoku le Women's Caucus, sijonge mhlawumbi kwezinye ezinithi nibe kanti nincedisana nazo, mhlawumbi zinincedisa njani nina ukuqinisekisa uba nyani ke ngenene i-equality iyamaintaineka ekuhlaleni kwaye iyenzeka?
Enkosi Mthofazi. Kubaluleke kakhulu ukusebenza nabo bantu sithi ba-like minded nathi. Umamfata ke uyawuyazi yena xa sithetha nge-provincial gender missionary amasebe ngamasebe karhulumente ejongene nezinto zegender banceda kakhulu. Umzekelo kule nyanga ndiqinisekile banamaphulo abawahlengahlengisileyo ukungenelela befundisa besabela iingxaki zabantu njalo njalo. Siyinxalenye ke ngathi yaloo provincial gender missionary yomfanda pha kulaa palamente sibisho nezinye eziofisi. Umzekelo u-social development udlala indima enkulu kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo abantu ngokwesini ayahlonitshwa. Uye kumapolisa, South African Police Services, nabo banendima enkulu abayidlalayo. Umzekelo nje omncinci Mthasazi, ukuba ngaba kukho umntu odlwengulweyo kunamanqanaba okanye ke kunee-ofisi ezintathu ekungamelanga ukuba ngaba azikhankanywa okanye ke azityelelwa xa ixhoba elo lithe ladlwengula. Umzekelo amapolisa akabantu bokuqala, amapolisa azamthumela umntana okanye kumntu lowo kwisibhedlele kwi-Department of Health lowo. U-Department of Health uza kuzama kangangoko ukuba u-social development babe kabe kanti uyangenelela ukuqinisa nokukomeleza ixhoba elo ngokwasengqondweni. Ngokufanayo ke Mthasazi, ngokucacisa nje nokuzama ukubethelela into ethi wonke umntu eMzantsi Afrika unendima anokuyidlala to ensure that iSouth Africa attains i-gender equality. Kumnyaka uba ngaba ndikhumbula kakuhle umnyaka ngu-2010 uDepartment of Justice no-NPA baye baqonda ukuthi ezinye zezizathu ezibangela uba kubekho le nto sithi xa sibiza i-gender based violence kukungabikho bunkokheli bububo kwicala ke neenkosi okanye ke mhlawumbi iinkosi zazingenandima inintsi ziyidlalayo ukulwa i-gender based violence. Ngezo sathu i-department leya yakwa-NPA ne-department yakwa-justice baye badibana bavumelana ukuthi makuqeqeshwe bonke iinkosi kuwo onke amaphondo bayibiza ke loo project ngokuba yiprojekt ndabizitha apho kwaye kwadityaniswa iinkosi zahlanganiswa zaqeqeshwa ke kumcimbi we-gender based violence kuquka ke nokuthi i-constitution ithetha ukuthintina kubo njengeenkosi. Ngelishwa ke Mthasazi, uyawuqaphela ukuthi iphondo iMpuma Koloni lelinye lamaphondo amakhulu kakhulu and xa ujonga phantse zonke ezi districts zineenkosi ngokungafaniyo umzekelo weMpumalanga. Mpumalanga uyaphaya uthi ucela iinkosi uyawufumana iinkosi zibe yi-9 zeprovinsi kodwa kapha i-Eastern Cape xa ucela iinkosi uyawufumana iinkosi eziphaa ko-2000 ento. Ithi ke loo nto ngelishwa abazange babe kanti bafikelela ngale project kaproject ndabizitha zange bafikelele kuzo zonke iinkosi. Kodwa ke esizama ukugcina ukusebenza wonke umuntu inkosi amasebe kahulumente izitrata ke ezikho ezifana ne-provincial gender missionary ne-civil society organization wonke umuntu unendima anokuyidlala ukuqinisekisa ukuthi gender equality ayonto nje sithetha ngayo ayonto nje siyinqonelayo but yinto esiye siyifumane inkosi
kuba selukuchaphazele lomba wenkosi ekuhlaleni budkhaya xa sizokwegqitha mhlawumbi inoba ahamba hambe aphele phi mhlawumbi amalungelo ngokwenkosi ekuhlaleni athi abe kanti avimba i-visibility yabantu besifazane njengokuphathelele kwimicimbi ye-traditional
mhlasazi ke andizokuphosisa ingxaki zona siyazifumana xa isiya kwimicimbi yenkosi zakwenza nje umzekelo njengokufutshane xa umntwana wenkosi intombazana inkosi yaye yafumana umntwana oyintombazana wokuqala yafumana umntana oyintombazana wesibini mhlawumbi uba yayimfumene wesithathu oyikwekwe akalunga wasweleka njalo njalo so inkosi ke ngoku inabantwana ababini abangamantombazana kuye kube yingxaki kakhulu xa inkosi indala okanye xa inkosi ikhe yatshaba yakhothama kufuneka ke ngokukho umntu umakangenelele esihlalweni sayo ufike ke ootatomncinci bejonga macala bengatsho ukuthi nako nje uphumeza ukhona ebemele ukubambela njalo njalo iye ibe yingxaki kakhulu ke apho ibonakala ngokucacileyo into yepatriarchy ukuthi ipatriarchy idlala indima enkulu inyatheleni amalungelo mhlawumbi abantu abangoomama so siyazifumana sizikhala zibila kunjalo kodwa ezinye zezinto ezibuhlungu esiye saziqaphela sazifumana njengoko sijikeleza zezokuba kunabantu okanye ke kunee-groups eziye zisokole kakhulu zisokoliswa ke ngumcimbi wetradition umzekelo kwindawo apho iinkosi zixoxa amatyala namatyalana amancinci angenanto yokuchithwa kwegazi umzekelo xa namhlawumbi umntu ebelwe imfuyo or ebelwe inkukhu eyadini yakhe xa ingumntu ongumama ozilileyo onxiba into ezimnyama ayinguyo oza kuyokufaka isimangalo izazofakwa kwisimangalo ngomnye umntu endaweni yakhe naxa kuxoxwa ke uyawufumanisa uba akafumaneki okanye kakulindele kangubabe kanti uhambe iinkundla zamatyala kubuzilile ithi ke le nto umongo wesimangalo eso sakhe uye ulahleke ngelinye ixesha kuba nguye yaziyo uba ngubani lo wenza le nto ndambona inxibe impahla ethile nethile obo bugcina buye bunikezwe ngumnye ke iba zizinto ezibuhlungu ezo ndakubeni kunjalo ke msasazi masincome kwiindawo ngeendawo ezininzi apha iinkosi ziye zathatha i-center stage zatsho zathi apha kukwezi ilali ndizongameleyo akukho mntwana uyawukhutshwa esikolweni kuthiwa makayokwenda apha kwezi ilali sizongameleyo akukho makhulu uyakubulawa etyholwa ngokuthakatha ngemicimbi engenasihlahla zikhona ke iinkosi eziye ziphume ezitsho elubala ukuthi le into ayizukwenzeka ukunyasha amalungelo abantu ngokwesini siyibulela kakhulu ke loo nto kwiinkokheli zethu ezingoomama nootata iinkokheli zimbili so ndizama ukuthi msasazi i-contribution ye-traditional leaders ibaluleke kakhulu ingayiyo ephembelela umlo ekuhlaleni ingayiyo ephembelela ukubulawa kwabantu ekuhlaleni kodwa ke isenokuba yi-leadership yabo nethi inqande imikhwa ekumila kunje ingenzeki ngokuthi bame bakhaline basho ukuthi ezi zinto azizukwenzeka sinethemba ke lokuba kumangenelo ebekumane uyiqokta efuna ukuwenza aza kuthi aphumelele ngakumbi nangakumbi kula area ka-Alfred Nzudisi municipality apho baneenjongo zokutraina kwakhona inkosi ngemicimbi ye-human rights and gender equality siyathemba ukuthi ke bawuthi bawufumana uqeqesho olunjalo onkosi okanye kwiinkokheli zethu zemveli zikwazi ukuba nobulumko bokuba ziliso ziyazi into xa mhlawumbi nakubeni isenziwa egameni le-culture inemithelela okanye ke inento enokunyathela amalungelo abantu ngokwesini enkosi
bethe sikhonkosele kanjani yena ubhuzi ngekhaya Nkonzo phuma pha kwinkomichoni ebhekene nomakulingwane ngokwesini sitho ke lonto yasibeka pha kumizuzu engamachumi amabina nesibini ikwichile insimbi yesithandathu isithi lonto ke nakuwe mphulaphula ekhaya nokuthi bekanti uthatha inxaxheba uvakaliso lwakho luvo ngombandela wepatriarchy ekuhlaleni emisebenzini kwimicimbi ye-traditional kwakona pha ku 0392520017 ungene uzivakalisele olwakho luvo mama ufanda sibuyele kuwe kwicala lakho sisajongene nenxakasana nombandela we-traditional affairs uba ngaba mhlawumbi i-visibility yamanina nina imiqobo nifike ibephi xa sekufanele mhlawumbi nithathe inxaxheba kwizinto ezokumila kunje kwaye ninqonele uba ngaba nize nibe kanti ninikwa eliphi thuba kanjani ukuze nibe kanti niyakwazi ukuba hands on kwizinto eziphathelene nemicimbi ye-traditional
bandibulele msasazi the House of Traditional Leaders siyasebenzisana naye siyavuma ke futhi uthi le nto ye-culture ezinye izi-tendencies ziyathanda ukuzimela ngayo siyatsho thina ke siwumekoka siba zikhona ii-harmful practices ezi-cultural umzekelo le yokwendiswa kwabantwana abancinci that harmful practice i-culture kodwa it is harmful sithi ke singamakhosikazi asiyamkeli i-culture that is harmful to us as women and angabantwana bethu abangamantombazana kanti siyile province asesikhephu sathatha igxathu yokuba pha ecele xa kwakudlange into yokufana kwabantwana bebancinci saphuma siyi-legislature and gender machinery sahlala ecela sathi good abantwana bethu futhi sade sanza ne-resolution to iparlamente yethu ekapa yokuba into yokuthwalwa yinto engekomthethweni kwabantwana abancinci mayingamkeleki e-South Africa kuyafuneka ke utata ekhaya nale nto yokutshatwa kwamakhosikazi amaninzi inayo i-elementi yokuba harmful to women ngoba kutheni kutshatwa la nkosikazi kuthiwe ngoku xa sekufuneke uba ngokuba ngowenkosi yikumkani yintoni xa sekufuneke ngoku kuthiwe take over xa ikumkani okanye inkosi siswelekile kuthiwe ngoku hayi lo akangogazi lwasebukhosini lo unkosikazi akazokwazi ukuzala i-air of the throne kanjani ebe yinkosikazi apha sithi iyafuna khe kubekho i-dialogue kule nto yamakhosikazi amaninzi ngoba siyibona inayo into especially apha ebukhosini yokuba xa sengoku funeke ukuba ngoku uthathwe over the air of the throne akanakuthathwa ngoku ndingumfazi wokuqala uba ndikhange ndibe ngumfazi wegazi mna andinawuzala umntana oyi-air of the throne kanti benditshatelwa ntoni so there are practices as harmful much as nakuthiwazi cultural yipati yakhe ke le izimele phaya le izimele kwela culture izimele phaa iyasenzakalisa singamafosa so sithi the harmful practices and cultural practices asizifuni sizibona kakuhle nezo zenkqiyo sokuba kukhangelwe umntana oyintombazana yedwa lo ungumfana yena kakhangela kanti kufutheni thina ke abantu bavelwe emaxhoseni siyawazi umahluko womntana oyinkwenkwe oselele le ntombazana nongalelanga kodwa ne-practice i-harmful ngoba ixesha enintsi kugadwa amantombazana uba mawabe ngawo lahlala ezi-virgin kodwa azotshatwa ngumfana angeyo-virgin yena kanjani injalo loo nto leyo sithi siyayesha i-cultural practice e-harmful hayi siyayesha siyifuni asiyamkeli ngoku seyizimele ngekhatsha asiyamkeli sithi le it is a harmful practice and mayiphele asiyamkeli singamakhosikazi ayokuthwala
Hayi sithi hayi 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 inkqiyo ezawujongana noma nto abangoomama namantombazana xa angajonga amakhwenkwe wona it is harmful.
Usitsho mama ufanti uba ngaba iculture nomthelela kwipatriarchy ungathi ke mhlawumbi ezinto ugqiba ngoku kusenzela ngazo umzekelo ukuhlolwa kwamantombazana abantwana abangamakhwenkwe bona ze bangahlolwa mhlawumbi ezo nto ziye ziza le ntoni ekuhambeni kwexesha ekukhuleni komntwana ekukhuleni kwabantwana ngokwendlela le bathe bakhuliswa ngayo phofu kube kusithiwa ke phofu iculture
inomthelela especially kwamantombazana yoba sibona ngathi amantombazana ayahlukunyezwa pha ngoba wena uhleli uzigcinile uhamba le nkqiyo uyagcina kodwa ngoku xa sewutshata utshata umntu abehambe indlela yonke indawo esingaqaziyo umhlawumbi ude wafumana nezifo ezithile ezinganyangekiyo kodwa wena untombazana awuzani nandoda uyowutshata naye ke ngokwena ke uhleli uzigcinile kanti utshata nomntu yena obehamba indlela yonke kwindawo engenanto hayi the next thing wena uyowufumana izifo ezinganyangekile siyibona ingozi ke kumntwana wentombazana laa nto leyo but a culture that is harmful to us as women sithi ke abantwana bethu mabayivule imilomo it's high time that athi no ukwendiswa komntwana makangahlali athi amapolisa ayayazi uba xa emntana engenile ethi ndiyathwalwa phaya mabayivule ikeyisi kungathiwa yiculture akuvula ikeyisi athathe ivet kuyawubanjwa lo mntu noma ngumama wakhe uyamendisa noma ngutata wakhe mababanjwe ngoba kuvinjelwa ifuture ebright yomntana ngoba lo mntana ebesesikolweni uzawutshatwa ngulo tata umntana na 15 years akasayi esikolweni ngoku
ngelitsha lo mhluzi wamanqina sikwazanga kuyifumana inkokheli yasekuhlaleni ibizasinceda kancela ncakasana umbandela weculture nokuba mhlawumbi ihambahamba loo nto nanjengoko sekubonakala uba ngaba inawo kumthelela itheni babe kanti ipatriarchy ikhula ngokukhula kweli lo mzantsi afrika sinothi kwicala lakho uyibona njani wena le nto uyibekile libala umama ufanda yonke le nto wayitsho uba ziintoni ezithibe kanti ziphembelela kwipatriarchy ekuhlaleni ibe kanti ayikasonjululwa nangoku wayibeka ubhutkhaya kwelaa cala uba ngaba amalungelo ahambahambe adibane phi nezibavimbela pha abantu besifazane kwizinto ezetradition wena uyibona njani yonke le nto
enkosi kakhulu umsasazi ndiyibona sisacinezeleke kakhulu and kusekude phambile and kukude ekutshintsheni iqala kulaa nto ithi umntu ongumama akangeni komkhulu enxiba ibhulukhwe naku ulekwa yinto uyalexeka mhlawumbi ulekwa ngumyeni akho uneighbor wakho kukomkhulu unxibe ibhulukhwe usuke emsebenzini kufuneke ngoku ngokubethwayo uqala uyotshintsha ibhulukhwe ngoba komkhulu akungenwa ngebhulukhwe izinto zento njani zalaa nto kuthiwa yinkciyo andihambiselani nazo nam ngoba umntwana uba neconfident ehamba laa nto yenkciyo kumnandi but xa sekwenzekile waphuma kulaa nto yenkciyo akasayinayo laa confident because i-society iyaqalisa ithethe ngaye aseyontombi yenkciyo kwenzeka ntoni uyambona ngokuphumile endleleni lele nale 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 waziwa ngumntu wonke yokuba sele kukho umntu alele naye laa nto yenkciyo iyayibetha i-confident yentombi iyayibulala tu andihambiselani naye ingathi ngama nalaa nto yamantombazana abonelwa abayeni ezicaweni andiyithandi kuthiwe siyisayikhi asivumelani nayo kuthiwe ubonela utata ubani uyintombi erayithi intombazana mayimiswe ngumfana acele umtshato okanye acele uthando bavumelane kube yinto yothando lwabo into yomtshato not i-arrangement yabazali okanye yecawe okanye yelali enye into endizophinde ndiyicele ebantwini basemzantsi afrika amantombazana ayizonto zokuba xa umuntu ehalela isex engakwazi ukumisa abantu abangosisi abone ixhoba lokuba yena ngenza into ayithandayo. And thina kulomandla wethu sike saduma kakubi kakhulu kwathiwa sikwi high rate singu number 1 eSouth Africa as a whole, especially elisikisiki. Siyacela bantu bangobhuti asizokhibhothi zenu, asizonto zokucofa, asizonto zokuthi xa urhalela ukuva kamnandi ufuna ukuleqa. Ucela le nto nivumelane or kubekho i-agreement ekhona. And nawe tata phaa emtshatweni futhi every day wena xa uva urhalela okanye uphoswa zimpembeleko zotywala ufike umama umnukumeze ngesondo, siprotekteni, sithembele kuni, sibalekela kuni. Masiye kungathi ngoku asiphili kwilizwe sifanele uba siphile kulo, sileleni ilizwe niyalo owner because of niyazenzela apha emizimbeni yethu. Into ye violence emakhaya, gender violence emakhaya mayistophe, especially kule nyanga yomama. Sicelisa siqhubeleke nasezikolweni, asizo victims, si protecten bobhuti. Yekani ukuthi xa nisibona siyocela izikolo ku university nithi nizo sneak space because ufuna ukwenza sex nam. Bobhuti xa undihayikisa, ndihayikise ngothando lwakho ukuba ndingumakhelwane, not because ufuna ukucela inamba uzondiyuza ndibe yivictim yakho yesex. Siyanicela, siyanicela kakhulu singabantu abangumama, asisazifilishi safe ekuhlaleni. And nalanto emakhaya yokuba kubuzwe umntongu ointombazana kuphela uba uvelathi ngubani ixesha iyasilimaza, ngoba obhuti bethu sebesibhulisha nje notata bethu. It's because of lanto uba intombazana kufanele uba yenze le, intombazana le funeka ingakwenzoku. Sonke we are equal. Lanto ibitsho ngumama esithi kujongwa intombazana uba seyizele xa kungenwe emtshatweni, umfana kujongwa uba senabantwana abahlanu. Ayithethwa into yomfana buna abantwana abahlanu ngena kulo mtshato, kuzothethwa ngale ntombazana uba hayi ke ayiseyo ntombi leyo inabantwana abayi-8. Uyayibona, kodwa ubhuti akwazi yena abayenabantwana abayi-8 angene emtshatweni. Siyacela, sicela sike siphatheke kamnandi singomama, sifilishe safe. Xa ubona umntu ongubhuti ubone uprotected. Masingabi ngathi sisemazweni esingawaziyo. South Africa, we are free. This is a free country.
Ingamajumi amabini nesihlanu kuphela ngeneni kube kanti ukhwitsha insimbi yesixhenxe nekuyinsimbi ithini namphula kule khaya sawuthi kube kanti
sihlukana nayo nawe ke kanti kwela cala sisinolithi ungatsho ke mhlawumbi xa kanye ixesha sele lihambe kangaka mhlawumbi igalelo lababhinqi ekuhlaleni nasezindaweni zokusebenza, mhlawumbi ungatsho mhlawumbi okanye uthi ingqalelo kubabhinqi ithathwa xa kuyinyanga yababhinqi kuphela okanye yinto eloku iqaqanjiswa unyaka nonyaka okanye yinto yemihla nezolo noba thina apha kweli loMzantsi Afrika sinika ingqwalasela abantu besifazane xa kanye kuyile nyanga kuphela ze loo nto iphelele esithubeni.
Andifuna ukuxoka msasazi, ikhona into eyenzekayo apha especially ephondweni lethu. Sike sabona utata uOscar Mabuyane ebeke weza malunga nale nto ndithi inerate ephezulu yokudlwengulwa kwabantu abangoomama apha elisikisiki. Sane awareness ibiphaya futhi utata wabonakala ematsha nathi from a resource center wangena edolophini ezama ukunqanda abantu bangotata basinukumezayo, banukumeza nalamantombazana anefreedom yokuba angatshintshi gender xa efuna ukuyitshintsha esithi mayiphele loo nto. Utata uOscar Mabuyane usupportive too much, akayenzanga kuba kusenzelwa inyanga. Uzibonakalise kakhulu ebantwini abangoomama naselisikisiki kukho iBNB ebegqiba ukuyishiyela i-funding. Ukuyishiyela kwakho i-funding sivuye kakhulu because unika i-support emntwini omtsha olinina kwi-business ye-BNB. Thina besingazi uba a black woman anga owner i-BNB enkulu ngolahlobo and afumane i-funding, i-support engaka ebuhulumenteni. So siyabulela kakhulu, thina we are happy siyisayike ngendlela uhulumenti wethu okhokheleyo apha eMzantsi Afrika, especially ePhondweni lase Eastern Cape aziveza ngalo, ngoba sike sabona naphabe kulanyaka kuretshwe umntwana ona 6 years esikisiki engobozane, wehla upresident neprovince yafika, umntwana wasapotwa wade wakhelwa nokwakhelwa. Siyifumana kangangoko isupport, qha abantu abathethi. Kuya kulanto ithi uyithola kanjani uhlele konini, mbokodwa vuka uzenzele, ungalili kuphela or uthi there is no support. Hamba uyonqonqoza ezindaweni ezirelevant to get the support, because isupport is there and we feel uba ikhona. And enquza siyabona nosodolophi wethu uavailable and ufumaneka emntwini wonke, ungumntu ongumama. Siyavuya sibe nomntu ongumama ongusisintanokazi chapa, because uyaya eluntwini, uyaziveza kwisikhokhelo esirayithi enquza sabantu abangoomama abavelileyo ebantwini.
Mama Fanta, sithetha ngezikhokhelo, sithethwa ngabantu abangamanina kwicala lamabhizinisi, mhlawumbi ungathi i-space basifile kangakanani amanina phaa, kwaye uba bakasifili ngokwaneleyo inoba ziintoni ezingumqobo zingasuswa njani ukuze zibe kanti ziyakwazeka ukuba kanti zibe kanti ziyasuswa? Right, kwela cala kubonakala ngathi ke umama uFanta asikavani kakuhle, kodwa ke yena kwela cala ekhona yena uButikhaya siqwalasela ncakasana yona ke. Mama uFanta ukhona kwelo cala uyasif? Right, ke mphulaphula ekhaya ngathi ke mama uFanta. Okay, thina ke masibe sibamba kwela cala yena uButikhaya sijonge amalungelo amanina ngokwe leadership kwicala loshishino ke mhlambi uba ngaba mhlambi inoba ikhona into e-contradict abantu besifazane ethen babe kanti bayabekwa njengenkokheli babe ngo-president okanye ithini uButikhaya kwelo cala?
Babe sinokuqala sijonge nje ngokwaseMzantsi Afrika ukuthi mhlawumbi kweli cala masijonge nje kwiinkokheli ezifana noopresident beSouth Africa. Okwangoku saba nootata uMandela, ootata uMbeki, ootata uMotlanthe, tata uZuma noopresident noukhoyo ngoku. Sasondela kancinci ngela xesha umama uPhumzile Mnuka wayekhe wayengusekela mongameli, kodwa ke ayizange ibe lixesha elidelo wabe kanti uyaphinde uyaphuma kwanti phinda wangena ootata nje. Loo nto iyodwa ke msasazi iyabonakaliswa mhlawumbi inoba asina confidence kubantu abangoomama, kodwa ke ophi imanga zakhona isekubini uba uba uyaqolasela uba uphi ngoku umama uPhumzile Mlambo Ncuka usebenza kwi-United Nations khokhela i-ofisi ebaluleke kakhulu, i-ofisi yomama phaya. Ithi ke loo nto isakhonoso nawunaso inoba sithi abangenawo mhlawumbi abangazange babe na-confidence kubantu abangoomama, kodwa ke siyabona uba nangoku ithemba alikabikho lokuba mhlawumbi sizayifumana inkokheli engumama kwakamsinyana. Kodwa ke naxa sijonga ezantsi kwimicimbi yezoshishino njalo njalo, ewe abakhona abantu abangoomama loo minqandandana ithatha inxaxheba ityhalayo ngesifuba. Ilishwa ke lisekubeni uba kwiimeko ezininzi uyawufumanisa uba bayahlukumezeka abantu abangoomama xa kufuneka befumene izikhundla, kufuneka bebhatele ngendlela ngendlela ke msasazi, ngangabi imali yodwa ngelinye ixesha umntu uze afumane i-promotion kufuneka etyiwe ezintakumba kumagumba athile phaya njalo njalo. Ayisiphathi kakuhle ke le nto zinintsi i-cases esikhe sazibona khona ke uphando lwalusenziwa kusithiwa sex for jobs okanye jobs for sex yayinegamana nje linjalo apha ePhondweni apho abantu abangoomama babekhala besithi abaphathekanga kakuhle umntu sele eunyulwe uyaxelelwa uyayazi ba awumelanga ulapha kaloku so enza u1 no2 no3 izinto ke ezingekho mnandi nezibonakalisa okanye ke mhlawumbi ezikhuqela isigima sabantu abangumama lokuqela idakini nangaphandle koko ke msasazi sele usehla usiya kwineko elikhe wayikhankanyusisi kodwa ke yena ke uthethe ngoba yinto ukutshintsha umntu xa efuna ukutshintsha igender ngokwenkolelo yethu ke thina sithi umntu uzalwa enjalo eyilo gender mhlawumbi ke ngenxa yeneko ezithile kuba izelwe eyintombazana enelungu lobukhomokazi kodwa ngokwemvakalelo yakhe efumanisa uba yena elilungu lobukhomokazi alingqimelani nomntu anguye uza kuzinyanzela ke azisuppresse aekhe nje ngomntu ongusisi kodwa ngexesheni mhlawumbi uzawufumana i-independence uzawufumana i-empowerment uzawufumana isupport ekaneleyo sokuba atsho elibala athi ewe nakubeni ndizelwe ndingulo nomntombi ndinguye kodwa ukuziphatha oku kwam niyakubona uba kokokwekhwe so mna andiyiyo tu intombazana libalani ngegender okanye i-sex center azalwa nayo nako umntu endinguye ufumanisa ke abamkeleki kwaphela ekuhlaleni ngelinye ixesha kude kubuze uba ngoku wayethe wazala umntana oyintombazana kutheni ngoku ezasixela uba kayontombangoku wayethe wanomntana wayeyintombazana kutheni ngoku ezasixela uba kayontombazana mhlawumbi abantu bazilibale okanye ke bangafuni ukuzisela so izinto zokuba kwalo mntwana wamfumanayo wadlungulwa ngabantu besithi siza kuvisa le nto ibalekayo waze ke wamitha wabeka unomntana ngolo hlobo kodwa ubuni bakhe bungebubo obo so ndiyavumelana nawe msasazi kulo mbuzo wakho uba ingaba abantu abangoomama xa sibabona bekwezi positions of power kumnandi nakubo njengokuba utata xa bekwezi positions of power kuba mnandi na eneneni akumnandanga kakhulu kubantu abangoomama akubeni siyibawela uba abantu abangoomama babeve kanti bayazithatha izizikhundla kodwa iminsi into yokuncikivwa kwabo abanye bexelela uba uze apha ngokuba senza nje into ye-employment equity but awumelanga ulapha so uze apha kuba kwathiwa sibaniki singamadoda makubekho umntu oyimaneja ungusisi as well endaweni yokuba xana umntu ongumama ibambile iposition bekumele uba siyaqinisekisa ukuthi they get all the empowerment in terms of trainings and everything so that nabo babe zi-leader ngokugqibeleleyo andikhona uba ndinokuphikiswa nangubani na xa ndisithi bakhona nabo ootata ababambe izikhundla kodwa kwezo zikhundla bazibambileyo noko ubunkokheli babo butenxile baye basapotwe ke ngokuqeqeshwa ngokunikwa ke izakhono ukuze babe kanti baphela bezizo ezinkokheli kufuneka bezizo nakubantu abangoomama ke bekungamelanga uba umntu ongumama xa ibambe iposition yobuleadership abe kanti ukhonjwa ngeminwe esweni ukhunjuzwa ukuba i-employment equity okanye i-BEE le imenze abe lapha akumelanga ubulapha bekumele buyaxhaswa buyasapotwa uya-empoweriswa so that abe yi-leader e-best naye kwindawo yakhe inkosi
Butkhaya ukwaxula kumba we-LGBTQI mhlawumbi singayibalekanga nanku umfana uzelwe ze ezalwa ke masithi ke mhlawumbi njengoko ubalulile banisebenzisana ke nabathatha inxaxheba abaninzi uzelwe ke ngumfana ekhaya uzelelwe ebukhosini xa kunokukhothama inkosi yekhapha nguye uzongena esihlalweni ekuhambeni kwexesha atshintshe umfana wekhapha ke aguqule igender yakhe ingaba ke mhlawumbi ikhona into engamvimba etheni aphathe abe yinkosi kuloo ndawo nangona sele yena ezibona esithi ngokokwakhe uyintombazana okanye efuna ukuphila ubomi bentombazana is it possible uba ngaba angakwazi ukuvumeleka aphathe ngokwendleleni enza ngayo nabathatha inxaxheba bakho okanye ngokwamalungelo nangokwezinto nje ezingqongileyo phaa
enkosi ngalo mbuzo msasazi mhle mandiqale ke ndithi uyawuqaphela uba sizayisibiza ke ezi-districts. Kwezi districts zeekumkani okanye zobukhosi, masenze umzekelo kweli qala lethu lilapha ngaphesheya kwenciba okanye nganeno kwenciba, xa kuthethwa kuthethwa ke mhlawumbi kuthiwe singamakhakhabe, uye kukho Gcaleka, kukho nezinye nezinye izikumkani. Ubuya qaphela kweli qala lootata uMathanzima, kwala macala uMalidifre, kula macala uMacofi Mvaba, njalo njalo, phaya ayithethisi ngumthetho wabo, bayazidla ngawo. Ndiqinisekile uba banamziqumbela xa ndiza kuyikhankanya apha ereyidweni. Ngumthetho wabo bayazidla ngawo uba akukho mntu ngumama oza kuba yinkosi. But kwezinye izikumkani umntu ongumama uyakwazi uba abambele ngegama lesiNgesi, ke baye bathi yi-regent, inoma ndindibamba kakuhle igama ewe, uyabe yi-regent abambele mhlawumbi ngeli xesha kukhulayo umntwana oyindodana oza kubambela. Ukubuyela bhek umbuzo wakho, masenze umzekelo, xa lo mntwana uthetha ngaye ebenothi kanti useqamata kula macala uMacofi Mvaba njalo njalo, uvelelwe ebukhosini, so kuzawufuneka abe yinkosi. Once athi mandizothi kutshintsha ke mna ke mfasazi bhandathi kuthi come out, once athi come out athi yes ndazalwa ndiyikwekwe kodwa ke hayi andiziboni ndiyikwekwe mna ndiyintombazana, ezinye zezinto automatically uzawulahlekana neso sikhundla xa izawuma ngaloo nto. Kodwa mfasazi, esikuthethayo kusekubeni uba kunokuba umntwana aphile ubomi obungububo, ubungububo obakhe, bhetere bhetere aphile ubomi bakhe, aphoswe ke zezo nto, mhlawumbi omnye uzazibona izinto ezincinci, mhlawumbi omnye azibone izinto ezinkulu zoba mhlawumbi yabe kanti uyakwazi ukuba yikumkani. Kodwa kubalulekile bumntwana abe kanti uyaxelelwa, uyaempowerishwa, so that kwii-choices zakhe azenzayo abe kanti wenza i-decisions informed. Ndizawuzake kwenye into ekufutshane kule sithetha ngayo msasazi, kwiindawo ngeendawo ezininzi uyawuqaphela uba abantwana xa sibabiza ke thina ngokwe-term okanye ngokwamagama alapha kwi-gender field, siye sithi ngabantwana abazi-trans, isaza sithi ke i-trans person, isaza i-trans man okanye i-trans woman. I-trans man umntwana wayezalwe intombazana but wazirealize ukuthi nto intombazana mna ndiyikwekwe, yi-trans man leyo. Umntwana wayezalwe ikwekwe ekukhuleni wathi andiyokwekwe mna ndiyintombazana, yi-trans woman leyo. Now unabantwana abaninzi abazi-trans man, rather abazi-trans woman, unabantwana abaninzi abazalwa bengamakhwenkwe bene-organ yesikhwenkwe kodwa ukuziphatha kwabo kwamantombazana banyanzeliswe ukuthi mabuluke, banyanzeliswe ukuthi mabenze izinto ezingqale ebukhwenkweni. Kodwa abantwana siye siyabaqaphela besakhula besebancinci, le nto ayinandokwenza nokuthandana, ayinandokwenza nantoni, inandokwenza nokububona. Uthi umntwana esemncinci eseneminyaka esibhozo atsho athi hayi mna ngumntana oyikwekho ke lo, uzawutsho athi hayi mna ndizakuncethuma nezityeni, hayi mna ndizakuncethuma makwashini, ubone uba kwa imisetyenzana le yasekhaya uthanda ukuncethuma maxa kusho makayokunqanda ibhokho okanye igusho okanye inkomo, uyajila uyaqumba kuba ayo nto yakhe leyo, uyiboni ngumsebenzi wamakhwenkwe, yena akayiyo ikhwekhwe.
Inkonjane FM pumps your blood with full spectrum, in your mind, in your heart, your soul, 24/7. Come on and get me 100.5 FM.